ziyaphimisa yeyibheke isitoko siyashikisha lethi sheke siyalixikisa qhuma mfana ubambe ice uyathithe isitobe chela usondeze ikhula box mina nezami masifika to the boss spend imali connect overdose phuma ebusuku abantwana bathi amagosi oh yeah silokhu silalela ukhila gawo kulahleka intombi masifika to the bar hayibotho bheka sekufike bani Bathi kumnyama sekucima ibani Sikufu siyagoma thina siyophuma entathakusa Hele yide sikudlala ingoma siyabusa Ice drop pass amasampopo siyabuza Okhala ngentombi yakhe busy bounce azomkhulu
Shikisha, ashikisha, 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 ashikisha
udlale ngayo mama gave you ugcwala isitubu uveza ithanga ubheke phezulu urofu uvulile ngiplaka ngol take it or leave it isahle bumpile uramaphosa ukhiphe egameni umapakisha wasevala call a baby Porsche amamandezi ngidla umhudu nami ngibe motha from emsinga to wejozi basibiza amabhosa ngibambishisa ngiyofela khona njengamasosha yeah ngisosha mina nginjova ekusengibhova elikhwela amabonda never step eThekwini that's your last wish ngijima ngetesla taking blue ticks Shigisha ngathi nyoka egimpile mabebeza shibiza vele wena uthengile ikasile sibhekile umhobholo uphelile nami ngifuna ukuba rich bengizula